Africa Musica. Beats Boy.
Tangu lipondoka na kosara, eburudi wanashanga. Wali mwengu siku wanauliza, ni wapi mbali umekwenda. Umeondoka mapema, umeniacha na dhiki. Umenikosea heshima hata kwa marafiki.
Chonde chonde mama, mateso lonipa siwezi. Pole pole mama,
umenifanya sina raha. Kwa mawazo kitandani na kesha, umenijaza majeraha.
Daktari wa kuniponya mimi sijamwona.
Sijamwona, naomba rudi nyumbani, bado mimi sijamwona.
Ungejua jinsi moyo wangu unavyoumia, ungetambua jinsi mtima wangu na subira. Ungeelewa kwamba moyoni mwangu nimekuweka. Ungefahamu kwamba hisia zangu umezibeba.
Naomba urudi nyumbani, tuishi kama zamani. Usiniumize jamani, uwe ndo wangu mwandani. Naomba urudi nyumbani, tuishi kama zamani.
I'll depend upon you every day. You know understand me, girl. All the love that me give you every day. You know understand me, me ya fi be your husband, girl. You fi be me wife, baby come closer, girl. Cause you are the one. You make me feel so special. Everything from you, girl, so special. Girl, me ya feeling it. You are feeling it. From me yet, me ya tell you. Girl, me a feeling it, you a feeling it. You me love me baby.
Nimejaribu tafuta kama wewe, mwenye sifa zako sioni. Kwa hivyo penzi naomba unielewe, unielewe mama. Oh, sijamona, mwenye sifa kama zako bado mi sijamona.
Ungejua jinsi moyo wangu unavyoumia, ungetambua jinsi mtima wangu na subira. Ungeelewa kwamba
moyoni mwangu nimekuweka.
Ungefahamu kwamba
hisia zangu umezibeba.
Ungejua jinsi moyo wangu unavyoumia, ungetambua jinsi mtima wangu na subira. Ungeelewa kwamba